Shuti wa mwanya w'ikiganiro heza tubahaye ikaze. Uyu ni wa mwanya musanzwe mukurikira ikiganiro mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda. Mukaba mugikurikira kuri Radio Ijwi ry'Amerika ku 104.3 FM. Muri studio uyu munsi muri kumwe nanjye Olivier Satibasumba, abafatanyije na mugenzi wanjye
Yvette Musabye Marie. Uyu munsi turasura karere ka Nyaruguru aho tuzakuganira n'abaturage bo mu murenge wa Kibeho. Turaza kandi kuganira n'abakuze ndetse n'abakiri bato ku kamaro k'igihingwa cy'icyayi kiboneka muri aka karere. Turaza kandi kumva akamaro k'ikimina bamwe muri aba baturage babamo mu bijyanye no kwiteza imbere no gukemura ibibazo by'ubukene. Turaza kandi no kuvuga ku ngaruka zo kuba ababyeyi bamwe batazi gusoma, kubara no kwandika. Ibi bikaba bituma kwiga kw'abana biharirwa mwarimu gusa.
Mu gusoza ikiganiro cyacu turabagezaho ibivugwa hirya no hino ku isi. Muri aka gace k'ikiganiro tukaba tuza kumva ibivugwa mu gice cya nyuma ku cyegeranyo tumaze iminsi tubagezaho ku masezerano mpuzamahanga ku burenganzira bw'umwana. Turaza kandi no guca mu butumwa bw'abakunzi bacu. Ntimujye kureye nyakira amajwi zanyu, turaje tubaramburire izi nkuru zose mu kanya gato.
Reka dutangire ikiganiro cyacu tuganira n'abaturage ba Nyaruguru ku kamaro k'igihingwa cy'icyayi. Tukaba tugiye gutangira twumva umusaza Kanyamigenye Victor, akaba afite imyaka 72 y'amavuko. Ni inkuru tugiye kugezwaho na Jean Baptiste Ndayiragije.
Kuko imashini zigikora zigihindura si zacu, niza bazungu ntabwo ari zacu. Bikijya mu ruganda nabo bakagihindura bakacyohereza mu mahanga, cyahindukira kigahindukirira abakinywa, uwo ari wese ukeneye kukigura akakigura. Ngo iki cyari kitugira akamaro. Abahinzi bagihingamo barahembwa, abagisarura barahembwa. She's been neglected, and she needs a friend, so her trembling finger dials. Tugire neza ikicaye mu gihinga hano mu gishanga. Ubundi mwibwe uko mukinywa mugikoresha hano ubona uburyo bunoze cyangwa barabahenda? Kuko niba mukinywa hano mukikore hano muri murakikorera
hano icyayi cyapfuye uwagisaruye cyamupfanye uruganda ntirucyakira. Noneho nta kimena aragisekura hanyuma akagisya akakinywera.
Ariko hano bakunda kuvuga ko akenshi usanga abana bava mu mashuri bakajya mu byayi n'ibiki bisa. Hano nabyo hano ho birahari
mu kiruhuko niho basarura ibyayi bajya gushaka amafaranga y'ishuri kugira ngo basayidire basi. Iyo amashuri yatangiye nk'ubu yatangiye, ubu nta bana barayasarura, abakecuru n'abasaza batubona.
Ntabwo hano ikibazo bavuga ko abana bareka amashuri bakajya mu byayi, ntabwo hano iki kibazo gihari.
Igihari kuko nabo abayobozi barabahakanira. Iyo babonye amashuri yatangiye nta mwana usubira gusanga akiri kufite indangamuntu.
Ndabona uno mujeni hano ubuzima bw'urubyiruko bufashe rute?
Ubuzima bw'urubyiruko nanjye nonyine ni ugukora akazi kugira ngo mbashe kwibeshaho. Kugira ngo njye kwirirwa nandare mu muhanda ku mihanda ndare mu mateme cyangwa se mvanemo ingeso mbi y'ubwibone, nshaka kwiteza imbere nanjye ndebe icyo nkora nyine akazi kose mbonye ndagakora.
Kugeza uyu munsi ubu ngubu hari ikintu wabutumira waba ukora cyangwa ubigenza gute?
Nanjye nkora akazi k'icyo cyayi nyine kitugirira akamaro. Dukora imirimo yo guhinga, dusarura, yose imirimo yose ijyanye n'icyayi yose turayikora.
Hawe urebye iyo mirimo ukora y'icyayi, ubuhinzi, ubundi yahinduye iki mu mibereho yawe?
Yampinduye ubuzima bwinshi cyane, kuko ntacyo nifuza iyo ndi gukora mu cyayi. Simburara, simpangayikira ingeso mbi, bibasha kugenda neza kabisa mu buzima bwanjye.
Watubwire uduhe n'urugero, wenda utubwire ngo ngiye kuva mpinga icyayi maze kugera kuri ibikorwa ibi n'ibi bifatika umuntu yaza akareba atanabibona.
Nabashije kwitesha imbere, nanjye naguze amatungo, nikoreye umwenda w'ukenye n'ibyinshi na byinshi, nanone nagiye ngera.
hoping no one else discovers where they go, what they do, and their secret hideaway.
Ubu hano hanze cyangwa mu gihugu hirya no hino abantu benshi urubyiruko rwinshi tuvuga ko rufite ubukene wowe nk'umuntu w'umujene uri hano Nyaruguru mu murenge wa Kibeho uri kuvuga ko nta bukene ufite ese ibyo bintu nibyo cyangwa ni kubera wowe gusa hano ndi urubyiruko rukenya no mu murenge wa Kibeho
benshi n'abenshi harimo nyine abafite wenda ingeso mbi n'abatagize ufite ariko ngiye ku giti cyanjye ngiye ubwanjye ngiye nabahije kunesha ingeso mbi ubu ndakora nta kibazo
bivuga ko hano mu murenge wa Kibeho nta rubyiruko rufite imibereho mibi nta rubyiruko rufite udafite ibyo rukora n'ubwo urubyiruko hano twavuga ko muri rusange duteye imbere cyangwa ni bamwe na bamwe
ni bamwe na bamwe
byabiterwa n'iki kuko abandi wenda batafite ibishoboka cyangwa ibyabafasha kuba batera imbere
kubera ko ari bamwe na bamwe ni ukubera yuko bamwe na bamwe ntabwo bagendera ku mirimo wenda ntibitabira umurimo ntabwo bagira intego yo kuba bakunda umurimo basuzugura umurimo wari wowe
abo rero badakunda umurimo si ibyo hano muri Kibeho gusa si aho biri gusa biri n'ahandi hirya no hino wabagiriye he nama
nanjye nabashishikariza gukangukira umurimo kuko niwo dutunze twese ntabwo hina amaboko yafite.
Uretse guhinga icyayi abatuye akarere ka Nyaruguru banakangukiye gahunda yo kwisungana mu bijyanye n'ikimina. Ibi ngo bikaba bifasha abakirimo gukemura ibibazo ahanini biba bisaba amafaranga menshi. Iyi nkuru tukaba nayo twarayiteguriwe na Jean Baptiste Ndayiragije.
Hano mu mudugudu ni wa Viro, akagari gakoma mu murenge Kibeho akarere Nyaruguru.
Tupasanze rero hano muri mu gikorwa kisa naho hari kimina ise kimina cyanyu kitwa
urugendo rumwe.
Wewe witwa ngo kumwe
Tansire Jabos.
Rero gose tugusanze hano nk'umuntu nawe uri mu kimina ese ikino kimina ubundi tubyire kikumariye iki?
Iki tumariye byinshi cyane nk'ubu ngubu turi mu kimina cya Kopasiyo mbega niho ishyira hamwe uburyo dufite n'imashini isya nta kibazo dufite.
Ese ikino kimina murimwo murabona muta urebye utari wakijyamo n'ubu ngubu umaze kukijyamo ubuzima bwahindutse gute kuri wowe?
Nk'ubu ngubu aho byahindutse nk'ubu turizigama noneho umuntu akaguza amafaranga yunguka akagenda akakoresha akunguka noneho akishyura nta kibazo pe.
Nitwa Mukashyaka Patricia. Ikimina cyacu turizigama tukaguzanya tukabyaza inyungu tukishyura. Ikimina cyacu cyatugejeje ku bintu byinshi cyane kubera yuko twikoreye n'imashini turasya.
Ni ukuvuga ngo mwe mwatubwira byahinduye iki, ubuzima bwanyu bwahindutse gute kuva aho mugiriye mu kimina?
Ubuzima bwacu bwarahindutse cyane kuko nta mudamu ugisaba umunyu umugabo, nta n'umudamu ukirirwa arwana n'umugabo ngo ngurira umwenda wo kwambara. Uraguze hano ukagenda ukiteza imbere ukigurira umwenda cyangwa ukagura amasako ugacuruza ikigaragara.
Bivuga ko hano umugore atakigora umugabo ngo
ese
abana tugirire noneho wenda nk'abana banyu mu mashuri nta kibazo mufite? Mufite abana barishyurwa amanirivare za mitiweli n'ibindi?
Uraza ukaguza nyine ukagenda ukishyura ugatura amafaranga y'umunyeshuri ugaca impande hirya no hino aho yaboneye ukayazana kandi nta muturage wayaguza ngo ayaguhe.
Bivuga ko ubu ngubu bumwe nk'abantu muri mu kimina nta muntu n'umwe ufite umwana yicaye mu rugo kubera ko yabuze minerva? Noneho wowe muri make wabashije kujya mu kimina, ubuhe butumwa waha noneho abandi bantu batabasha kujya mu kimina?
Utaragera mu kimina kuko yarakenewe cyane ndangara ku kimina gikemura ibibazo byinshi cyane. Ikimina kiguzamo amafaranga ukayagarura ukayishyura ariko nta muturage n'icumi nta muntu waguha ako kanya. Turayaguza rero ukagenda ukayabaramo n'amezi atatu ukwezi ugatanga inyungu y'uburyo wayateruye ukunguka 10%.
Ese kimina cyanyu ubundi bivuga ko hano imirenge sako ntabwo muri make imirenge sako mwebwe muyifitiye iwanyu mu rugo nibyo bimina?
Nibyo bimina, natwe ubwacu kuri sako turahabitse turi hafi kuzajya kurasa ku ntego turayabitse kugira ngo tuzabone uburyo tayagabana.
Tugire kukurasa ku ntego bishatse gusobanura iki?
Turayizigama gutya akabyara inyungu. Yazagwira igihe twatangiriye kwizigama tumaze nk'umwaka tukayagabana. Ubwo tugendera ku migabane.
Hitabyise tani nka.
Wango mukagabana wese agatwara.
Agatwara yundi agatwara yo
tukatangira. Tukiganira rero kuri ibyo uburyo mukoresha mu kwishyira hamwe mu bimwe n'ibiki se nkawe uhagarariye ikintu kimwe nta n'iki wasaba inzego z'ubuyobozi cyangwa abandi bantu ku buryo wenda bashobora gufasha ibikorwa bikarushaho gufasha benshi.
Inzego z'ubuyobozi turamutse tugize ikibazo kindi dufite dushaka guhaha twajya ku mirenge sako natwe tukaguza kuko naho turahizigama. Iyo tubikije soko muri sako ntituba twizigamye. Ariko rero ubwo nta buryo bwo kujya kuhaguza twari twishyiraho byose kuguza n'imisaraba turakomeza tukaguza no yacu tukazunguza ya yacu.
Bakunzi bacu mwese mudukurikiye rero reka tubature indirimbo Rangwida y'umuhanzi Patrick Nyamitari.
Pro Records.
Patrick Nyamitari mu ndirimbo Rangwida, reka dusubire mu karere ka Nyaruguru. kutamenya gusoma no kwandika ku babyeyi bamwe na bamwe ngo bidindiza imyigire y'abana, kuko usanga iyo bageze mu rugo batabona ababafasha mu gusubiramo amasomo yabo. Ibindi kuri iyi nkuru reka nabyo tubibaze Jean Baptiste Ndayiragije.
Mu Rwanda rwo hambere, abana b'abakobwa wasangaga badashirwa mu ishuri kimwe n'abasaza babo. Ibi byatumye ubu haboneka umubare munini w'abagore batazi gusoma no kwandika, cyane cyane mu bice by'icyaro. Ntabanganya Imana Vestine ni umubyeyi w'abana bane, ntazi gusoma no kwandika, ariko kuri ubu ashishikariza gushyira abana be mu ishuri ngo ibyamubayeho bitazababaho nabo.
Ni ubukene kuba umuntu afite umugabo akamubwira ngo najye ku ishuri, se urumva yagukundira? Ntiyagukundira kujya kwiga. Mahirwe ntitwayabujijwe n'ababyeyi bacu, none se ko batatwohereje ku ishuri nyine, urumva umwana yagira itegeko mu rugo.
Ese wenda abana bawe wumva woba uzabagenza nk'uko ababyeyi baba bakugenje? Cyangwa
abana banjye abo mfite bariga, kereka babiri bakiri batoya, nkanjye naba ntiga nkagira ubujiji mfite bwanyishe nkagira n'ubwo umwana. Abana nk'ubu rwose nk'abanjye nk'abatoya batangiye kwiga bafite imyaka itatu, ubu rero umukuru ageze mu wa kabiri nyine muri primaire, urumva ko atakiri muri gardien. Undi nawe yatangiye mu wa mbere uyu mwaka, yaramaze iminsi yiga muri gardien. Ubwo rero abandi ntabwo baragera igihe cyo kujya muri gardien.
Mu gihe twasuraga akarere ka Nyaruguru mu murenge wa Kibeho, twasanze hari abakozi b'ikigo cya City Rwanda bakoraga ubushakashatsi ku myigire y'abana n'uburyo ababyeyi babo bafasha ku bijyanye n'imyigire yabo. Murekatete Beatrice ni intumwa ya City Rwanda, aratubwira ibijyanye n'ubushakashatsi bari barimo gukora.
Twaje gukora ubushakashatsi bujyanye n'imibereho n'uburere bw'abana hagati y'umwaka umwe n'imyaka icyenda, butangwa n'ababyeyi babo n'ukuntu babakurikirana ubuzima busanzwe.
Ikibazo cy'ababyeyi batazi gusoma no kwandika ngo usanga kigira ingaruka zitari nziza, kuko usanga imyigire y'abana iharirwa abarimu ku ishuri gusa. Mu rugo abana ntibabone ubakurikirana, kuko kutamenya gusoma no kwandika kw'ababyeyi bitatuma hari icyo basobanurira abana mu masomo babize ku ishuri. Murekatete arakomeza.
Mu buryo bw'ababyeyi babo bagiye mu mashuri ntago ari bwiza cyane, kubera benshi batubwiraga ko bagarukiye muri primeri, abandi batayirangije, abenshi batayigezemo, ku buryo abenshi twabazaga se niba bashobora gufasha umwana kugira ngo nibura ashobore gusoma, kwiga gusoma akiri mu rugo, bakatubwira ko nabo ubwabo batabizi. Iyo nayo ikaba ari imbogamizi bahura nabo, kubera ko barindira ko umwarimu ku ishuri ari utangiza umwana we kugira ngo agire icyo amenya nko gusoma no kwandika. Twasanze benshi bataragira amahirwe yo kwiga.
Nubwo hari gahunda yo kwigisha abakuze gusoma, kubara no kwandika zagiye zishyirwaho hirya no hino mu gihugu, usanga zititabirwa nk'uko bikwiriye, kuko kenshi ababyeyi baba bahugiye mu gushakisha ibitunga imiryango yabo, umwanya wo kujya gukurikirana aya masomo ukaba muto.
Jean Baptiste arakoze cyane kuri iyi nkuru. Abadukurikiye mwese, reka twongere tubasusurutse dukurikiye indirimbo Birarenze. Iyi nayo ikaba ari umuhanzi Senderi International Hit.
Mara
Tugiye gukurikira ibivugwa kuva mu ngingo ya 32 kugeza ku ya 54 ari nayo ya nyuma mu masezerano mpuzamahanga ku burenganzira bw'umwana. Icyegeranyo cy'uyu munsi tukaba twagiteguruwe na Olivier Sati Basumba.
Mu ngingo ya 32 y'aya masezerano ivuga ko umwana afite uburenganzira bwo kurindwa imirimo imwangiza kandi mibi ku buzima n'uburezi bye. Igihe akora agomba kugira umutekano kandi agahembwa neza. Ingingo ya 33 ivuga ko umwana agomba kurindwa ibiyobyabwenge ndetse akarindwa n'icuruzwa ryabyo aho riva rikagera. Naho iya 34 yo igasobanura ko umwana afite uburenganzira bwo kurindwa ihohoterwa iryo ari ryose rishingiye ku gitsina. Mu ngingo ya 35 y'aya masezerano havuga ko nta muntu wemerewe gushimuta umwana kubera inyungu runaka ze cyangwa ngo amugurishe. Ingingo ya 36 iha umwana uburenganzira bwo kurindwa umurimo umuhohotera uwo ari wo wose hagenderewe inyungu runaka iyo ari yo yose y'undi muntu. Mu ngingo ya 37 hakavuga ko nta muntu wemerewe guhana umwana birenze cyangwa bishobora kumwangiza. Mu ngingo ya 38 ho abana bafite uburenganzira bwo kurindwa no kugira umudendezo nta ntambara. Abana bafite imyaka iri munsi ya 15 y'amavuko ntibagomba kwinjizwa mu gisirikare cyangwa kugira uruhare mu ntambara. Ingingo ya 39 iha umwana uburenganzira bwo gufashwa by'umwihariko igihe afite uburibwe, ataritaweho, yarahohotewe cyangwa yarafashwe nabi. Mu ya 40 herekana ko umwana afite uburenganzira ku bufasha bw'amategeko no gufatwa uko bikwiye mu butabera bwubahiriza uburenganzira bwe. Ingingo ya 41 yo ivuga ko igihe amategeko yo mu gihugu abungabunga neza uburenganzira bw'umwana kurusha izi ngingo zo muri aya masezerano, ayo mategeko agomba gukurikizwa. Mu ngingo y'aya masezerano ya 42, aya masezerano asobanura ko umwana afite uburenganzira bwo kumenya uburenganzira bwe. Abantu bakuru bagomba nabo kumenya ubu burenganzira kandi bagafasha abana kubusobanukirwa. Naho mu ngingo ya 43 kugeza ku ya 54 ari nayo ya nyuma, izi ngingo zikubiyemo hano zisobanura uburyo leta n'imiryango mpuzamahanga nka UNICEF bizakora mu rwego rwo kubungabunga abana n'uburenganzira bwabo. Ngaye nguko rero ku bijyanye n'amasezerano mpuzamahanga ku burenganzira bw'umwana twabagejejeho muri ibi bice bine bikurikirana.
Olivier, arakoze cyane kuri ibi yadukusanyirije. kubafite ibyo mushaka gusangiza bagenzi banyu tubahaye karibu. Niba mushaka kutugezaho ibitekerezo byanyu, muzifashisha adresse inosa ha umugisha za kubabwira muri ubutumwa bw'abatwandikiye.
Tubifuje gukomeza kugira ubuzima bwiza mwese mukomeje gutega amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Ubutumwa bwacu reka tubuhere ku kwezi na Viateri uhereye mu karere ka Ngoma Intara y'Iburasirazuba. Aratangira agira ati muraho abanyamakuru bakora ikiganiro heza. Turakurikira cyane hano Iburasirazuba kandi tukaba dukunda ibiganiro mutugezaho bivuye ku buzima butandukanye bw'urubyiruko. Agasoza agira ati ndabemera cyane mwese mutunganya ikiganiro heza. Reka ubutumwa bwacu tubusohoreze ku Gatsine uhereye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mwogo. Aho yagarutse ku biganiro tumaze iminsi tubagezaho. Kuri we wasanga uburyo bwo gutanga inyigisho binyuze mu ikinamico ari ingenzi cyane kuko bifasha abaturage kumva vuba. Yagarutse kandi ku kamaro ko gukaraba intoki ngo kuko ari bwo buryo bwiza bwo kubungabunga isuku yo soko y'ubuzima. Ngo kandi budasigasiwe cyane mu Rwanda rw'ejo byaba ari ukwirengagiza. Gahunda yo gukaraba intoki ntiyigishwe n'ahandi hose mu Rwanda. Akaba ashima cyane umuryango wa Esperance watekereje kuri iyi nyigisho. Etienne yasoje ubutumwa bwe ashima cyane iyi gahunda ngo kuko ifasha cyane urubyiruko cyane cyane mu mashuri. Yadusabye kandi ko twazabasura muri groupe scolaire Kagasa. Tukaba tumwizeza ko dufite gahunda yo gusura abakunzi bacu aho baherereye hose hirya no hino. Etienne rero turagushimiye cyane kuri ibitekerezo byiza utanze. Nsoza nabibutsa adresi mwakwifashisha mutugezaho ibitekerezo cyangwa se ibyifuzo byacu. Imeri ni heza cyane @yahoo.fr no kuri Facebook kwandika heza program. Na telefoni igendanwa ifite nimero 0788 573 591. Na 0772221 83 87.
Arakoze cyane Inosaba Umugisha kuri ubu butumwa atugejeje. Tukaba kandi tunabashima mwese mudahema kuduha ibitekerezo kuri iki kiganiro cyacu. Nshuti mwarimu dukurikiye rero ikiganiro cyacu cy'uyu munsi naha tugisoreje. Kikaba gitegurwa na Forum de Jeunes Gira Amahoro mukagikurikira kuri Radio Mudatenguha Ijwi rya Amerika.
Mukomeze munogerwe na gahunda radio yanyu mukunzi kuri rya Amerika ikomeza kubagezaho. Muri studio mwari kumwe na Ngivete Musabye Maria ndetse na mugenzi wanjye Olivier Sati Basumbari nawe wari uyoboye iki kiganiro. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe.
Your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still fall less.